sinange wentula muwanzu kulira njamu byona byona byebabadde bansubisa ensine kulu olwo nendo bambifunidde mu kine kitereke ky'omukwano oli wange oli wange okakane nzemanyi ndibawuwo kino na misana endowooza n'omutima gwange siribikyusa buli wonjagalira mukwano bibeerawo woli ebikuluma ng'ombuulira nange nkubuulira ebyange akaseka kalungi ku masaako tokamalangako bobooleyo kimanye nti nange no gye ndisigala nkalize mukwano oli wange
Come.